yando joni wittude min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumar Janganta. Nder ko e kibaruji men ni bien alsilame Allah en ɓe kuuɗi sumayere mabɓe nonni ɗum do har ko ƴewatta alsilame en fuu e fuɗɗorde ɗen ɓe kaɓɓa anniya hoƴugo ano sumayere den nonni nonnon fa hankasa nder kibaruji ɗen ni har ko ƴewatta hano jukkogoji ko seede yawaɗen leydi Niger ni ano fawaranden joni keri ɗin ano firtaka nonni har ɓangguire Nigeria waɗini hano gouverneur mo leydi Kano watti daani e hoorejo leydi Nigeria dow pirtol kerolgol o nana haala ka Siddika Abba haalata. Yewtere men pindinol hannde haaltana har ko ƴewata jukkogoji ko seede yaw waɗi o ummitake dow jukkogoji ɗi korrama ɓolum nonni noy fi bankuji gontiri jonni hano hoyirna no ɗon tokkoɗo nan pittol haalaki nder kibaruji men. Farko dartani sumayere no woodi hano cuumotoɗo nonni no woodi cuumotoɗo wonna anniya mum nonni ko neɗɗo hano moƴƴina anniya mum ko hooƴa sumayere den no handiri no lamɗo haaliri ngam faamugo hano faama heɓo ko wakkati oye neɗɗo handi ada anniya mum nonni ko sumoto lewru ɗum fuu min keɓan faama ka ustaza Mustapha Mahamadou goto nder modiɓɓe hano fedde islamique nonni o fantini jaadimin Rafika Attaher.
Allah e hoore mum wi'i nder Qur'an neɗɗo fuu hi'i lewru sumayere ñande dari wakka munda no waawi haɓɓude anniya sumaade lewru du enda seniide joomum yemaaki naa no tawa nder jahangal joomum daara har lewru ndun haala nder ɓernde mum haala wurtinde du wi'a Allah mi aadake sumaade lewru du enda balɗe laso e jeenayi na balɗe capanɗe tati anniya gooto o du tan heƴi lewru ndun endan fuu rewɓe illa daraaki lewru de kaɓɓi anniya sumaade lewru ndun endan balɗe mayru laso e jeenayi na capanɗe tati baaɓe joofu sumayeere nden endan noon de iɓe kooƴito fotayɓe kaɓɓa anniya keso go amma iɓe mbaawi wi'ude jooni ko kan en laaɓi kan en kooƴititto sumayeere mum ende endan de aadi waɗude caka joomum e joomirawo mum noon debbo de haali ɗum no wooɗi de haalay ɗum ndu baasigon
walaa
lewru sumayere no wakkati ni ko deni jarol ndiyam yottake nonni hano kuntaari ndin waɗama himɓe no nawtoro e ñamandeji feere feereji nonni ganta saɗɗar mo heɓo fara kulle ɗe himɓe nawtorto nonni gaɗa jarɗe ndiyam waɗi hano jaadimin yawale Abdoul Moumouni o yew e yewtido e goɗɗo andal dow filla hano ñamduji nonni mo sarusi hawjinde fi cellal de tawa may jama'a bahari
hano no lilaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam holliti himɓe wi'i cuumiɗo nder kumtaari mum fuɗɗira ko waawi hokkude ɓanndu joomum sembe misali iri tamoroje yettore Allah du sukkar tamoroje ɗe endan waddanta ɓanndu ɓi adama saɗornan cellal gon fuu cuumiɓe kokka sembe yarude du fa hannde ndiyele powɗe ko watta ɓe kisa ɓetol e ko nandi titta pirtirɗo hunnduko mum ndiyam pewɗan no waawi waddande joomum saɗornan cellal cuumiɗo yara na ñaama ko sembinɗina ɓanndu mum no ko hisina cuumiɗo o enden jippaaki sukkar ɓanndu mum no de en daadi du futuro julde mum wakkati seɗɗa gaɗa jarki ndiyanki sukkar ɓanndu ndeni jippake du neɗɗo no waawi yiilaade saama anndana hoore
no ɓura jon en ɓaale ujunere peroyɓe leydi Baani Bangu gomɓe belle yara noonni ɓe kooƴi sumayere amma eɓe tawra saɗar maaji noonni gam ɓe kala eɓe keɓa hano balla ka ONG ji e himɓe ballooɓe gaddantaɓe noonni ardiɓe hano himɓe peroɓe gomɓe belle yara ni no jara bojji mum en yaago e gomnati e ONG ji noonni ɓe gaddani e balla nani famaka Burayma Isaka o fantini jaadimin Hassan Moumouni.
Nde goonga hannde mballe yara jon en ɓaale dilloyɓe nokkuuje mum en dalila rafkeƴoron hakkillo fukkingo ɓuran kan en ujunere e kodiki hannde jon en ɓaale ɗe enden no tawra saɗorna sumayere kanndu ni wari no woodi ɓaale gaɗooje balɗe ɗiɗi ngala baawa berde mukku seni Allah waddanaɓe ko yirnam miɗen gatta daane du yahde he ardiɓe leydi kam fuu e pelle balliroji nanngan himɓe ɓe enden keɓa ko ñaami keɓa du fa hannden ko cuumoro hitaane hikkade e enden ɓe keɓane du kaden kolte ɓe cukaaɓe maɓɓe ɓorno ñande julɗe ngam suka nde ni juulaama nde wi'aama wala kolte ɓernde muɗum welata
nde lawol laamu ni gol wurtina sappo je lewru mars ni gomnati leydi Niger joɗɗini ñalaaɗe ko poytiri hano watte noon ni poytiri mawni e poytiri famari noon ni e ñalaaɗe ko golle gala noon ni poytiri famarji ni kadi arandin ni fuɗɗama nogayi lewru décembre hanti hano waranja lewru décembre noon ni poytiri ɗiɗaɓo ɗon do kando fuɗɗata kina go e lewru avril hanta sappo lewru avril noon ni duuɓi ɗi e nogayi e nayyi noon ni poytiri mawni dindo ni fuɗɗata kina sappo e nayyi lewru juin hanta waranja lewru septembre noon ni sukaɓe lokkolte fooɓe kamɓe do ano sappo lewru juillet yaade waranja lewru septembre hankim farfetere jamma ni himɓe jogiɓe malfe ni gari dow motoji noon ni ɓe gaɗi kippitere noon ni to hano poste ko gendarme ɓe wuro yelu nder département mo gaya far ɓangguere hano kaɓɓini ɓen neɗɗo fuu maayay noon ni naabi en waraka sayni ano jongowo tawaɗo to poste on ni o suka gorko o warama ɗum kan woni hano arande ko iri hippitirde waɗa nder wuro hano yelugo noon ni malfaji ɗiɗi mawɗi noon ni e malfa indirteka AK-47 e malfa pamara ko ƴette pistole noon ni e moto kanƴi bula nder kibaruji men ni bako horeɓe hano fedde CDA woni korri jukkogoji ɗi ɓe gaɗani leydi Niger ni ɓolum faa warande joni kerol leydi Nigeria e Niger hano fiɗtaka noon ni ɗum ɗo ni harko ƴewata ɓooyay ni dow laabi internet hollama ko gouverneur leydi Kano ƴami e hoorejo leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu o firta hano kerol leydi mum e leydi Niger noon ni fama ka Siddik Abba goɗɗo andal dow fi hano politique e denaku o hokki ana jaadi min tarnan Fude Ahmed.
Il y a aucune raison objective.
Nigeria wala fuɗo ko tugu maɓɓude keri ɗi enden dow leydi Niger gam hande ni CDAO wi'i keri ɗin enden pirti illa du lasso e nayyi lewru février hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e lasso e nayyi jukkol CDAO jukki leydi Niger fuu gartirama ɓolum nde keri ɗi enden ni no maɓɓi ɗum fi ko ƴewano laabi higiraku caka leydi e leydi Nigeria anni maɓɓude keri ɗin enden maɓɓol keri goldu ɗo tanaki laabi CDAO koynande himɓe e are mu'en gaɗa yaha wartaji mu'en caka leyɗe jeyaɗe e fedde de enden Nigeria ɗowtanaki du CDAO mo dow inde mum leydi ɗi enden ƴami Niger waddane kunu ko Tinubu wi'i ɗum enden no bonnude noon laabi higiraku caka Niger e Nigeria
est une entorse au bon voisinage.
Secrétaire général ɗiɗaɓo mo ministére hawjine e haala reedu leydi noon ni Ayuba Abdourahmane Kenga o waɗi ni hano jahangal makko noon ni hecci kenga sappo je lewru mars ni juraki o waɗi ni hano ɗum ɗo o yahana to nokku to himɓe peroɓe goni no joɗide hamdillahi juraki ni hooreɓe ɓe gaɗini gam tefugo laabi ɓurtorɗi gam ɗoytanade aadiji gonɗi hakkunde leydi Niger e balloɓe noon ni dow dartingo hakke ɓi adama e famugo no himɓeɓe gonno buriri nder nokkure den noon ni hakkunde mabɓe he ɓiɓɓe wuroɓe no jande mabɓe wontiri ɗum ɗo habaru o ni heɓa kanani leydi Sahel. Nokku fina tawa ni to modiɓɓe na ɓiɓɓe wuroɓe leydi Agadez ni gaɗata fijirdeji mabɓe e ko nandi noon ni ɗum ɗo ni fa hankasen ni batu ano biyano noon ni hitane fuu ko inditira tudun kasa asawe jeenayi lewru mars ni kawral waɗama to nokkure de noon ni gam ɓe ƴeewa no ɓe gatta ko nokkure de wartire no wontirno demmun dow ardangal laamiɓe fina tawa noon ni ɓe Agadez nani famaka laamiɗo leydi Agadez Oumarou Ibrahim Oumarou o fantini jaadimin Moussa Mamman.
Min gonani hande nder nokku biyeteɗo tudun kasa famin kokka nokkure nden nder jamu gam min laasibaki min jii ko nokkure nden wonna famɗo yaadi gam nokkure noon to hooreɓe wuro ngon fuu e himɓe Agadez hawrata jaɓɓitade biyanu fande muɗum yaade to laamiɗo ndenne san yimɓe Agadez e ayir yibake fa to nokkure nden majji bonande mawɗo waɗi golle amin woni kawjaki nokkure nden enda fa wooɗa ndenne ne haani himɓe fuu kawra nangodira fa wooɗa wuwo nokkure nden fa wooɗa to ɗum heɓa ɗum bona.
Dental leydi Niger ni ko lattol bal noon ni andini pelle mawde de latol bal nonni ko nyalaade nogay e go nonni AS fan woni ano kebo arande nonni toppe chapande nay e joy nigele ko wondi dabo nonni denko AS garde national toppe chapande nay espoir fs nonni de zender nonni fc de zender woni hano lay nonni der fonditol gol to hebi toppe sappo e tati kollol bawol ni ko pelle de no gonno gadani do fi latol bal darnama fa gada suma yere noni lato bal noni mo AS garde national ni indirtedo Zakaria Adi Mbawor noni kanko woni ano nyanyudo noni burdo bawol do fi latol bal noni kebudo hano gattande sappo de noni der latol bal jeddi gadaadi yewtere men pindol ni har ko ce wata yewterde ni kawral mangal gal fedde CDA wo wadi nogay e nay lewru fevrier gan horugo jukkogoji di leydi Niger wadana bolum nonni der mitintinol ni di jukkogoji gadaade nonni memi sengoji kewdi nonni der leydi din fudo far kebol jawdi nonni far bangere hano bankuji nonni kebol cede no godi sembe sanni jonkay ni minen mija ho yirnan no woni no hebo nonni far ko ce wata satarma o ko adere bankuji nani ko jadi min rafia musi waddi
hawrinde mo fedde CDA wada dum lasu enay fevrier Abuja leddi Nigeria wartili bolum jukkongol jukkuno leddi Niger illudendu lawol hokkama cede jilu caka bankiji jiyaji fedde ne e bankiji leddi Niger gada toron lebbi raata hoyna non dum wadani himbe leddi Niger kaka mai tawaya ardido fedde nautortomi bankiji
Chakeyi avec beaucoup de soulagement.
Min jabborake weltare mauni gartirol bolum jukkol CDAO jukki leydi Niger di enda. E gidan arande ni dum fi ko jewo politique non. Bankiji didu handen dum waddani dum en ko yenna. Gam BCAO hojiti to gollem wallirde bankiji di enda di jare yeso e gollude. Lumotobe meden bedu belto.
Car aussi de retrouver un peu le sourire.
Min potti warbe tefude cede der bankiji nani ko be bi'i. Do gartirol bolum jukkol ko fedde CDA jukkuno leddi Niger
pour ce qui est de la disponibilité
har ko darta fi cede der bankiji di enden ni dum jomtidaaki hande mi wari tefude cede yettore alla mi hebi amma asawe alan bittido enden mi filake fami tampi der bankiji di enden cede
gal
oui avec la levée
non non jatin ko fedde CDA o hori jukko goji ko leddi Niger bolum min pami ko bayle gadi sadarma fon wala gollobe keba jobdi mu en der hoyirna
très facilement
kaka mai tawaya o watti dande e ardibe leydi ni e bibbe leydi Niger fu
il faut mettre fin
dum woppa na bien dum accha boka bonka ka saydu himbe tittinkinake to daro do higiraku kingu chaka meden e leede de endan higiraku gu endan beede leedi meden di endan gada kanni di yari bi politique leedi afrique gom wi'i balla fu ka wallirta neddo ummo daro hejora ganjango to hedo balla gom balla ka hana balla no
do habaruji e fulfulde timmi sa jabbito don habaruji e hawson kore ko mutari mahamadu yottinta gada habaruji din fonon bawa jettini battu joda kalen ko watte noni gada habaruji din gani do fa hankasen onon bawa kettini sigilaji de studio kalangu dow lawor ertel noni gadon tati didi joy noni kirten to jamhirti amma jarum diyam jam heseho
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
Agades
do Radio Nomad
Lambaji Hembere Go'o e Tobere Jenay FM
Arlit
Radio Ikokan
do Lambaji Chapande Jenay e Joy Tobere Go'o FM
Difa
do Radio Amfani
Lambaji Hembere FM
Doso do Radio Fara
Lambaji Chapande Jenay Didi FM
Filinge do Radio Muria Talka
Lambaji Chapande Jenay e Joy Tobere Go'o FM
Tilaberi do Radio Tebonse
Lambaji Chapande Jenay e Jeddi Tobere Joy FM
Maradi do Radio Garkua
Lambaji Hembere Jeddi FM
Tawa do Radio Tambara
Lambaji Hembere Jeddi FM
Zender do Radio Shukura
Lambaji Hembere Joy FM
Studio Kalangu
onon gidi hettinade sigilaji studio kalangudo whatsapp lilde bata kilo modon lamba 98 wolum jeegom 98 e jeetati 98 enan